latela malumbo.
God of Apostle Scandal.
Amalumbo, amalumbo. Lesa tua kuletela malumbo, Yesu. Abana bobe na besa Yesu.
Wise man, comfort son of Major One.
Ukupela amalumbo, Yesu. Dambaluku ta Yesu. Shaka shaka. Imi banga mise. Nataka bengele safya manika. Musalu wa menene pesamba. Kankumwe mupianga mansa Yesu. Shivuku kukukukukukuku ta sana. Pokele la Yesu. Amalumba kuli fwefwe banango Yesu. Can somebody celebrate Jesus? Oh! Hallelujah.
My name is Chile.
Yeah.